ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane 1994 mbere yuko bitangazwa ko indege yari itwaye Perezida Habyarimana w'u Rwanda na ntaryamira u Burundi bitangazwa ko iyo ndege yahanuwe wowe wari hehe wakoraga iki
murakoze cyane kuri iki kibazo cy'ingenzi ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane nari maze iminsi itandatu gusa ngeze i Kigali mvuye mu nama yurayi n'umugore wanjye n'umwana wacu mutoya impungu wacu mutoya ndetse aho kujya kuri hoteli nk'uko ariho twari twarahungiye duhitamo kujya imuhira indege rero bayirasa narindimo nsangira na mugabo wanjye Tomasi na Fidensi umugore we n'umudamu wanjye rero wari utashoboye kudusanga gusanga asangire natwe muri uwo mugoroba we yatashye kare yumvise rero za misile zisekura ya ndege ya Habyarimana ziyitwika noneho yumvise zisekura kuko twari dutuye hafi y'i Kanombe umudamu yahise kwa kanya afata telefone arambwira ati Rusesa bagina nagira ngo nkubwire ngo utahe kandi aka kanya kuko ikintu numvise ntabwo nigeze nari nigera nkumva mu mibereho yanjye nyabuneka ni mutahe ako kanya ndarahagurutse na muramu wanjye n'umugore we nabo barahaguruka ubwo turataha dusezeranaho ndababwira bashahu ni mugende tuzabona nejo ntabwo mu kubabwira ngo tuzabona nejo ntabwo nari nigeze na rimwe ntekereza yuko ubwo ngubwo ari bwo bwa nyuma mbonanye na Tomasi ndetse na Fidensi muramu wanjye n'umudamu we ntabwo nigeze n'imajina yuko ari uko abantu bazatandukana bagiye inzira yabo bahise babica ako kanya nanjye ndataha nza kuva iwanjye bigoye.
None se muri Hotel Milicoline wahageze ryari ni ryari wahawe ubuyobozi bwo kwiyobora
mbere y'ibyabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kane muri 1994 ntabwo burya nari ngiri direkiteri wa Milicoline ahubwo nari direkiteri wa diplomate no kuko nari ari Milicoline na diplomate zombi zari ziyobowe n'isosiyete imwe sosiyete yitwaga Societe Internationale de Gestion ariyo twakoreragamo y'isosiyete y'imbirigi ubwo rero iyo niyo yajeraga mu hoteli yombi nge nari ndi muri diplomate noneho rero guverinoma ya mbere bayisizeho niyo yohereje abasirikare baza kunyevakura baza kumvana iwanjye kugira ngo bazane kuri diplomate kuko guverinoma yahisemo gufata diplomate ubwo hari ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane ubwo rero banzanye ngeze kuri diplomate ndaza mpamara iminsi itatu mu gitondo cya kare cyo ku itariki ya 12 nibwo nanone twumvise amasasu bisa na misile birimo bisekura hirya no hino ndetse bigasa no muri hoteli ya hoteli ya diplomate ubwo ako kanya guverinoma yahise ikora urugendo iva i Kigali ihitamo kujya gukorera igitaramo nibwo rero ako kanya numvikanye n'abayobozi banjye muri icyo gitondo twumvikana yuko mva muri diplomate nkajya kuba muri Milicoline y'amasaha 24 kuko niho nari nkenewe direkiteri wa Milicoline yari yagiye yari umuzungu yagiye yari yarayafashe indege yagiye i Burayi nanjye rero umudirekiteri w'umwirabura njyenyine ubwo mpitamo kuza kuyobora amahoteli yombi ya sosiyete yacu ndi baze muri Milicoline ari naho twari dukenewe cyane kuko niho twari dufite abantu benshi cyane bashobora kuba baharenganira bashobora kuba bagirirwa nabi kuko nasubiyeyo
wagizwe intwari kubera abantu bivugwa ko barukukiye muri Hotel de Milicoline wayoboraga ariko hari bamwe batabibona uko nk'uko bivugwa ubwo butwari bwawe bakabukemanga barimo n'abategetsi bamwe b'u Rwanda ibyo bikuvugwaho ubivugaho iki
ibyo ngibyo ntabwo bintungura cyane nk'uko wa mwana yaririmbye agira ati wowe uzagire neza wikomereze kuko ari neza ibyo umuntu yakoze byose ari neza ari nabi byose azahurira nabyo imbere kandi jewe rero ibyo nakoze nabikoreye abanyarwanda bose ntabwo ari abahutu abatutsi nabikoreye umunyarwanda uwo ari we wese wari ubikeneye narabimugiriye gabo rero hari nawe numvise avuga ngo kuba baramfashe uwo nodeta Dr. Odeta Nyiramirimbo avuga ngo kuba baramfashe ngo byaramushimishije umuntu navanye kuzimo bamaze kwica mukuru we Venancia babiciye muri Nyabarongo barimo bahunga bakaza bakibona imuhira batagira icyo kurya batagira n'amazi yo kunywa n'ukuntu na efforts zakozwe zose kugira ngo bavanwe iwabo we n'umugabo we n'abana babo batanu bane pardon n'abana bane kubafite abana babo batatu n'undi badopse kubazana tukabageza muri Miricoline mu buryo buruhije abantu baravuga mu Kinyarwanda ngo ugirirwa neza n'uwo yagiriye abagira Imana kandi ineza yose ntabwo muzahurira imbere ntabwo uzayiturwa n'uwo yagiriye yewe abo ngabo ndabihorera nkikomereza kuko ntabwo ari bazampindura ngo bagire undi wundi bazashaka kumbawe yewe principe yanjye nuko ndi yewe kandi uwo ndi we niwe nzahora ndi we
Paul Rusesabagina impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ukaba n'umunyapolitiki ndagushimye cyane kubw'akakanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana Venuste